mind, I think of you. Nikupandisha kileleni mama ubaya. Mechi kiwanja cha nyumbani nikifungwa sawa. Unapendeza sana ushanichanganya we mrembo. Nasidisha gawanya hasina chanya sibe pengo. Baby girl, whine. Oh, stop kwacha. Baby girl, whine. Usha nipofuwa macho. Hey, 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 mungine misioni. Takupeleka utakapo. Hey, 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 nisha kweka moyoni. Usha nipofuwa macho. Hey, 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 mungine misioni. Takupeleka utakapo. Hey, 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 nisha kweka moyoni.
Mpwete mpwete achana na wapiga jeki. Usha wapiga bao vimacho kauzibwa no shinda na kupanda gredi. Mama we, hey mama we, penzi letu limepanda be, yeah. Panda be, beautiful mama we, hey mama we, na penzi letu limepanda be, watu kome, oh. Changanya we mrembo, zidisha gawanya hasna chanyo zibepengo. Oh, stop wacha, baby get a one day. Oh, stop wacha, baby get a one day. Usha nipofuwa macho, mungine sioni, takupeleka utakapo. Isha kweka moyoni, usha nipofuwa macho. Sioni takupeleka utakapo, nishakweka moyoni.